Manolo. Nia. The extreme. Nia. Manolo. Nia.
Somebody call an ambulance. Somebody get an ambulance. Even looking for, ask them, they don't know what they're even looking for. And I'm not ashamed, though. I'm not ashamed, though. Oh, 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 oh. I'm not ashamed, though. I'm not ashamed, though. Oh, 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 oh. Hey, 50 in a ski of 50 in a ski of 50. Naskia 50 naskia 50 naskia 50 DJ cheza ngoma wasikie 50 zikishika basi wa dance juu ya kiti sini wale tumeokoka na tufiti tumeokoka na tufiti maji kakinipa na dunda na biti good vibes from Sunday to the week pere one all day eh. Yeah, so I keep A1. Amekuwa nami ever since day one. Yeah, and he's the one true son. Usiniulize ukitaka enda soma John 1. Namka asubuhi na jijenga na word. Double-edged sword cut into the lies of man. Wanasema mi ni slave, wanasema niko free. Ndo mana ndani yako nina feel niko fit.
Ask them they don't know what they're even looking for. Ask them they don't know what they're even looking for. And I'm not ashamed though. I'm not ashamed, no, oh, 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 oh. I'm not ashamed, no, I'm not ashamed, no, oh, 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 oh. Hey! 50, naskia 50 naskia 50, yeah. 50 naskia 50 naskia 50.
Waulize wakwambie wanaishi kwa nini. Wakiamka wanatafuta nini juu pesa na mali zinapita na nini. Kuna wengi wako nazo na bado hawaridhiki. Na bado hawaridhiki. Si vibaya kutafuta riziki, lakini chunga zisikumiliki. Tafute Yesu eh. Kwake nimepata satisfaction. And prayer is the number one action. First things first, I'ma seek your kingdom. Sina pupa baba, let your will be done. Hey, better man from a lesser man. I'ma change man. Look back, never look back. You forget one cross and I'm free, so
ask them, they don't know what they're even looking for. Ask them, they don't know what they're even looking for.
And I'm not ashamed, no, I'm not ashamed, no, I'm not ashamed.
Kijana nimeweka rasta, na neno nashukisha kama pasta. Na vile roho amenijaza, sasa kata densi kama danza. Nastaki story za anasa, njia uzima siyo taska. Juvile roho amenijaza, sasa kata densi kama danza. Damu ya Yesu my protection, connect kama cable my connection. Na kila time kiku mention, mapepo zinashikwa na matension.
Ayaya wololo, nimeshiba neno cheki mini munono. Ayaya wololo, nimekula neno cheki mini munono. Ayaya wololo, nimeshiba neno cheki mini munono. Ayaya wololo, nimekula neno cheki mini munono.
Kila siku Yesu kwanza, kumipango yangu nikipanga. Hata kabla tuja anza, yendo number uno. Yesu number uno, yeah, yeah, yeah. Number uno, uo, uo, uo. Number uno, yeah, yeah, yeah. Number uno, yendo number one, yendo number moko. Mikono juu man, nukile mamoko. Ni Yesu juu, sini meshinda loto. Sasa na maskingo za machuna za kiloko, yeah. Anguka chini na kastairo. Vakoza Yesu ziende vairo. And in my heart, yes, I know. You make me sing ta-ra-ra-ra-ra-ra. Anguka chini na kastairo. Vakoza Yesu ziende vairo. And in my heart, yes, I know. You make me sing ta-ra-ra-ra-ra-ra.
Ayaya wololo, nimeshiba neno cheki mini munono. Ayaya wololo, nimekula neno cheki mini munono. Ayaya wololo,
Ogopa, 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 mungu, kugeuza church kuwa duka. Ogopa Mungu shinda corona. Ogopa Mungu shinda mbanga.
Jua ta kwenye giza anakuona. Macho yake kwenye giza ni kama mchana. Maisha finja finja.
Giza anakuona
macho yake kwenye giza ni kama mchana.
Toto toto tapigo maviboko. Toto toto tekele mangoto. Toto toto tapigo maviboko. Toto toto tekele mangoto. Ogopa shiadoro. Ogopa mungu 29. Ogopa shiadoro. Ogopa mungu 29. Ogopa shiadoro.
Me with me on a car. Finally 2019, God bless me with me on a house.
Bless me, Father bless me. Bless me, Father bless me. Bariki, Baba ni bariki. Bariki, Baba ni bariki.
2019, Father do some new in all them life. 2019, Father change my friend them life.
Bless them, Father bless them. Bless them, Father bless them.
Likronde boosti paliga shatara Zakaya munde.
So me pray for them new taude. Thanks me speak for them. Na 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 ude. So you pan pray.
Been a hard time looking forward for a good time. Forget the past, embrace the future.
Hey,
pray for the kia, pray for the hoes. Pray for the people living in a guanio.
Somebody pray for me. Pray for me. Somebody pray for me. 2019, Father bless me with me on a car. Finally 2019, Father bless me with me on a house.
Father bless me, bless me, Father bless me.
Oh yeah,
Father bless me, Father bless me.
Mimi mwanaki, amekuwa na mindo manaki. Sifani kwake, utanipata wapi kasi kwake. Niwe mtama matu, hakuna mikaliku. So mina yeka tatu, mina mpenda na nipenda times two. Ameniweka fiti, ameniweka seto kama kiti. Na hata time siko fiti, hakuna mika mtengo na simiti. Ni nani, anaweza bila we ya simame tumuli. Ni nani, anaweza bila we ya simame tumuli.
Niache, ache,
bila wenta wezaje.
Niache, ache,
oh bila wenta wezaje.
Wendo kila kitu papa, wendo kila kitu papa, wendo kila kitu papa, papa. Nyuma bila kiti, team bila shabiki, ndege bila tikiti, na minta wezaje bila we rafiki. Wakati mada alida, nika juliza wa, ukanishika nikikry, sami na we atakunyesha mabuka. Umeniweka fiti, umeniweka stebo kama kiti, na ata time siko fiti, ukuna mika mtengo na simiti. Ni nani, yanaweza bila we, asimame tuone. Ni nani, yanaweza bila we, asimame tuone. Niache, ache, bila weza wezaje. Niache, ache, bila weza wezaje.
Usinipite mwokozi.
wataishi vile unataka, vile unataka bila wewe nitasafa. Oh nitasafa mimi nataka, ulipo ndo mimi nataka tukuka. Please nitapata, jo nitapataishi vile unataka, vile unataka bila wewe nitasafa. Oh nitasafa mimi nataka, ulipo ndo mimi nataka tukuka.
Ushawe, ungare, utoke, alafu ati unasahau kupray. Yani ulale, uamke, ukule, ushawe, ungare, utoke, alafu ati unasahau kupray. Hey. Kwa prayer ni siko mabada ya ibada, uja give thanks to ino nataka anada. Umerauka uja bonga to your father, ushashika kila itauna washa kishada. Di Bible say devil is a devourer, usipochunga ata kudivauya. Unapakueka God closer, pray repent kama una makosa. Nipo ku go down kwa magoti yo, si ile time tuko kwa ngori yo. Anaiza kutiche ndo odijo, babi mnati ama odijo. Ale, uamke, ukule, ushawe, ungare, utoke, alafu ati unasahau kupray. Yani ulale, uamke, ukule, ushawe, ungare, utoke, alafu ati unasahau kupray. Uzuri wa prayer uliza Paulo na Sila, walifungua milango za jela. Soja kauliza oma na wefwe nishina, ikabidi amewaju wajina. Shadrach, Meshach and Abednego, mfalme akasema you can go. Kutoka leo tuta praise your God, akakubali sanamu zake zinabo. Bila prayer me dead and gone, bila prayer me dead and done. Musa kapasua bahari, bila prayer wangeenda mahali. Imagine ulale, uamke, ukule, ushawe, ungare, utoke, alafu ati unasahau kupray. Yani ulale, uamke, ukule, ushawe.
Kosa dosi, takosa shilingi. Utaleta mobu, utaleta kwa wingi. Wajue we ni God, baba, siringi. Wajue kwa imani, ndiyo mina ishingi.
O baba basi tenda, o palipote nitaenda. Nasema baba basi tenda, o palipote nitaenda.
Oh, mazao ya ukene. Seven more that can be treated as a kid we're coming at man. Every day, the words we go teach and give I defer. And this word that the spirit has be cleansed. Oh, ah.
Designed by the Most High, keep that in mind. No, not an object for your eyes. Oh, usije kunicha up your lines, bro. Kaha yuko ida, let that man go, alright. Pende usipende, chocha ni chocha na kahupe wiji pembwe nyewe. Ebo ni elewe, I gotta make it to the top. Yeah, need you and make me proud of me. This time ain't the limit, we shooting for the stars. Yeah, we trying to make a winning. I'm running in the race and I'm sticking to my lane. Only one I please to aim, man, Jesus is the name. Chocha, see chocha, I'm wonderfully made now. See chocha, I'm the head, not the tail. See chocha, I'm wonderfully made. See chocha, I'm the head, not the tail. I'm hanging by a thread, it's the hem of your garment. Misiko solo na juwa ni konawe. Ni pengu vumi ni stay true. True to your word and what you wanna do. Kumomba tutaomba, he stand it too. Baba nitumie, baba let your light shine through. Cause I'm a light in the city. Leave them to you with the gifts that you give me. I'm not aiming to please. Legendary, I do it with ease. Tantambua, Kenya to overseas. And you can do with that what you will. Cause the sky ain't the limit. We shooting for the stars, yeah, we trying to make a winning. I'm running in the race and I'm sticking to my lane. Only one piece to aim, man, Jesus is the name. See chocha, I'm wonderfully made now. Nah, see chocha, I'm the head, not the tail.
Skiara, niko ndani ya Yesu mi. Skiara, skiara, kila kitu shwari mi. Skiara, skiara, niko ndani ya Yesu mi. Skiara, skiara, kila kitu shwari mi. Skiara. Nasikia raha, niko ndani ya Yesu mi. Nasikia raha, kila kitu shwari mi nasikia raha. Nasikia raha niko ndani ya Yesu. Nasikia raha.
Jioni kila kitu shwari.
Chapati madondo, ugali na mboga, tulikula pamoja, pamoja. Mathi hadi Odeon, saa zingine Route 11, tulienda pamoja, pamoja. River Road, tulitembea sana, oh, tukakosa kazi, tukaenda Jivanji, oh. Tuka umavako, tuone kama mambo yataleta mpango, tukituliza hapo majioni, tuatembea nyumbani, jua tuna Ferrari. Oh mama yo, oh nikiangalia kwenye mimi nimetokezea, Mungu kweli umenibarikia. Oh oh oh.
Rest of my life, you are everything that I live for, Lord. I will sing for the rest of my life. Dance to you like David dance. Praise your love for the rest of my life. You are everything that I live for, Lord. You are everything that I live for. He's everything that I live for, Lord. He's so sweet to me. I live for him for the rest of my life. Hey, hey. So loving, so caring, so sweet to me. Father, love me, serve you, will praise you every day. You are everything that I live for, my God. We serve you for the rest of my life, oh God. I will dance to you, sing to you, serve you, love for the rest of my life, oh God. You are everything that I live for, my God. I will love you forever.
For I know the Lord is great. He's the Lord of
Holy,
nalibi song kunitoa chini tena kule loho miyako mimi siwezi sare hata serikali pandisha sukari nimeona vile umetenda wema wako nitasema hauwezi nipiga chenga hata wote wakinilenga love me 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 Jesus love oh nimependwa msalabani nilipendwa
kuna jina nataka kutaja jina la Yesu
jina kubwa
kuna jina nataka kutaja jina la Yesu
jina kubwa
holy 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 siku zile nilikosa tabasamu katikati ya wengi binadamu nilikosa hata wakudani walilenga hiyo yangu hali
hata wale wa nyumbani hawakuona dhamani oh dhamani
hey bwana we na mitego walitega na waganga waliroga na mitego walitega
walitaka kunimaliza ka
katolone nilifika nikafanya hata toba
mission. Stand for me, better know your position. And if you don't know, Jesus true solution. Basi cheti, watcha mini skate. Kabila yesu kila kitu deadly. Bitu peki peki, achana nazo cheki. Me a call daddy Owen tell him vanity. Pull it up, cheki, brother nasi cheki. Kabila yesu kila kitu deadly. Bitu peki peki, achana nazo cheki. And this a rubber dub style rated.
Nikiona Yesu mimi nikupoa. Nikienda kando wana nikosoa. Ai, oh.
One time.
Nikiona Yesu mimi nikupoa. Nikienda kando wana nikosoa. Ai, oh.
Alright. Okay. Ajetaga mugikoyo de. Inyetiu haha negai tude. Redo monene tarie tune. Awe teke kano regede muede. Awataki situ shauti. Tunapasa tu sauti chini kwa chini katauti. Aye, what are you talking about?
Bra-ra-ra-bam, bam, bad mind, hear me I say. Rebecca, change your life, Christ will come one day. Itabidi jo, situ sare madre. Na madema wache ma sponsare. Ma benten, teren. Tu change your tabia, iti zato sare.
Nikiona Yesu mimi nikupoa. Nikienda kando wana nikosoa.
Call upon the man.
Jesus, I'm so mistreated.
Can nobody love me like
Jesus? I'm so mistreated.
Cause me father God make me feel stronger. Fire follow me everywhere me want ya. Me na fear, me na smear by the cream na. Cause you a body lotion for me body ya. This a the dedication for the nation. No matter if you African or the Asian, Jesus Christ is the Lord and Savior. Solution for the situation. Yeah, but getting at the tough competition. Poor economy, friend, and me batteration. Stand still, cause you all got the configuration. Pound across every trouble, get a conclusion.
In every trouble, when me call upon the man.
Jesus, I'm so mistreated.
Can nobody love me like
Jesus. I'm so mistreated.
In every trouble, when me call upon the man.
Jesus, I'm so mistreated.
Can nobody love me like
Jesus the healer, Jesus the Messiah, the Roland Savior. Call him the liberator, dope him and chase her. Alpha and Omega, Jesus the maker. Man full of wisdom, understanding knowledge. Him put a tough for us, put a wonder. Teach above a teacher, not a chicken mortar. Look at the power of the Satan tower. Who know about cancer, not this up the master. Apply him, I want my ears, it's a dictator. Jesus the maker, hope strong, left hand. Everyone in search shall pass, no doubt.
In every trouble when me call upon the man Jesus.
Pharisees and the Sadducees, them give us solution, but them full of deceit. Like the Pharisees and the Sadducees, them give us solution, but they full of deceit. La 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 la. What is your hakuna kula la la? Read your Bible, put it on your fingertips. Meditate and go deep on your lips. Gather your brethren, start a new revival. Follow the truth, it's your way to survival. La 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 la. What is your hakuna kula la la?
Batman, you a good man. Falling in the flock astray and teaching the bad God the way. Mr. Batman, you a good man. Mr. Batman, you a good man. Falling in the flock astray and teaching the bad God the way.
Like the Pharisees and the Sadducees, them give us solution but them full of deceit. Like the Pharisees and the Sadducees, them give us solution but them full of deceit.
Because we bond them to the FD to turn the great into Chris Batman, a loser on all me grace. So me born hypocrisy, me born it. Born panication, me born it. Me born down corruption, me born it. I saw them can't cool the fire when me put on them. I get me born hypocrisy, me born it. Me born panication, me born it. Me born down corruption, me born it.
Fanikisha iwe kabisa. Yesu nipe maisha poa, ewe nipe maisha poa. Oh, niwe poa, pia niseme poa. Oh, niwe poa, pia niseme poa.
Italian, niko poa poa tu, yeah. I say I love you love. Niko poa, niko poa. When I say I love you, I love you, say.
When I say I need you, I need you.
When I say I love you, I love you, say.
When I say I need you, I need you.
You wanna Christ, niko poa poa tu. Niko poa poa tu, yeah. You wanna Christ, niko poa poa tu. Niko poa poa tu, yeah. Mina penda ball, ni ite Pogba. Mina penda Christ, ni ite Christian. Si Ronaldo, ata sinado, but God ata sort. Niko soba si takitot. He's the alpha, food for thought. In his ministry, I will leave a legacy. Anafanya wonders, you can all see. He's my mentor, creator, see. Get the heaven, hakuna geti. Father Abraham had many sons. I'm one of them and you're one too. You're one too, yeah. When I say I love you, I love you, say.
When I say I need you, I need you.
When I say I love you, say.
When I say I need you, I need you.
You wanna Christ, think of poor poor too. Think of poor poor too, yeah. You wanna Christ, think of poor poor too. Think of poor poor too, yeah. Like bila yenka phone bila charge. Mina penda Christ, so tuko friends on. Shadrach, Meshach, Abednego. Funnest little to murder. Fourth person in the fire, that was Jesus. Me ni nanja, ya God see pizza. Basi ya kikam na kiti na skiza. Huyu Yesu, alitenda miujiza. Alileta light kukiwa na giza. OMG, bila ye ni shida. Mina preach word from Kenya to Congo. Jantes kwenye kiza, naguza hadi bongo.
When I say I love you, I love you, say. When I say I need you, I need you.
When I say I love you, I love you, say.
When I say I need you, I need you.
sifta zangu everyday.
Ukani bless
nikawa mwema kwako everyday. Zangu everyday.
Ukani bless
nikawa mwema kwako everyday.
Umeni bless
nashinda vita zangu everyday.
Ukani bless
nikawa mwema kwako everyday.
Shetani anabaki akitetemeka, anabaki akitetemeka. Shetani anabaki akitetemeka. Shetani anabaki akitetemeka, anabaki akitetemeka. Shetani anabaki akitetemeka.
Oh la la la, step by step, step by step, baba, I'm on fire.
Please will leave me when you see me. Niki ruka ruka, niki cheza cheza. Sini yameweza, sini yametenda. Wakirusha mawe, amanda hiza mbela. Amenikinga, no matter what the weather. Kani ponya roho, kanifanya beta. Niko chini ya mwamba sita tetemeka. Kam baba kam mama twende kwa baba.
Kam baba kam mama twende kwa baba.
Amenigusa for my head, shoulder, knees and toes. Amenigusa for my head, shoulder, knees and toes. Baba, twende kwa baba.
Kam baba kam mama twende kwa baba.
Kam kwa baba, twende kwa baba.
Kam baba kam mama twende kwa baba.
Nauliza, nani ataka kumpinga Simba? Ye mfanya miujiza kwa lembila. Apewe sifa, ye kashinda. Shetani kusha. Kam, kam, kam mabuda. Run, run, run sister. Kam, kam, kam mabuda. Run, run, run sister. Hakuna mwingine, mwingine. Minatambua hakuna kwingine, kwingine. Minatafuta hakuna mwingine, mwingine. Minatambua hakuna kwingine, kwingine. Aminigusa for my head, shoulder, knees and toes. Aminigusa for my head, shoulder, knees and toes.
Now we're standing out in the head alone. Imebidi nkupe yangu bota iyo shana damu. Niwe mkristo rache tambia nini watu. Lazima unikamate ndio nispitizi ma watu. Flow ukitaka na ileta like this. Ukitaka pia in English I switch it up like this. Jima na nobody else doing it like this. Aren't you glad we were made in this division like
umeni kama tan. Mi watagu anbada dan. Umeni pama fan. Wambie chuu kwa satan zero fan. Natulia kwako iko fan. Niko kwa shule yako minalan. Umeni kama mata mata mata. Bila kuhata na hata. Nikilala wewe ndo na kuota na kuota. Memba vile ule ni yokota.
money for your goody quota.
Produce the candy. kwanza ikisha kumulika ya tochi ya Mungu mawe mingi utapigwa juu ya kazi ya Mungu sasa wewe usipe moyo juu ya mambo ya watu mawe mingi utapigwa juu ya kazi ya Mungu zoea kupigwa mawe wewe ni mti mwenye matunda
Moyoni mwangu washa tonya 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 vipungu waza kifo yosho shampa konya asha ni konya awari no no Yesu ndio yao kiboko nasi shindi no ya yendo wangu ushindi jo no mata kenye napata nasema tu wa santa kusota no niko kwa nyumba ya potas ameninua kushinda helikopter ninachomba kwa baba mina pata 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 yote sare poko muto pata kwa sare
sare
Yo te sare, tu na same e wa sare
Mikolo basi tu ya ewa Kama unajua barikiwa Dambi nalo pia za mewa
Mikolo,
tu ya ewa
Lift up, kama unakubali lift up
Mikolo, Mikolo
Lift up, kama unakubali lift up
Mikolo, Mikolo
Okay, mimi na wewe Kutoka mwanzo hadi mwisho mimi na wewe
Maisha ya,
nitakupa milele Utakuwa mwanga wangu
Mapenzi yako yo 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 yanaburudisha moyo This kind of love I've never ever seen before Mapenzi yako yo 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 yanaburudisha moyo
Yote sare poko mtu apata kwa sare
sare
Yote sare tunasamehewa sare
sare Mikono basi juu ya hewa Kama unajua barikiwa
Fuate, 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 usinifuate mimi.
Yo,
yes, if you know fata. Evil like it try coni fata me na kata. Enemies spot a tabu boda na waskata. Enemies spot a tabu boda na waskata. Music look tana baraka. Who win my soul so get was to taka. Bile tuna talk na pia vile si tunaka. Bile tuna talk na pia vile si tunaka.
Ufikie wale wacha baraka zako usifikie wale wacha uwepo wako ufikie wale wacha baraka zako usifikie wale wema wako nifadhili
uwe mgonjwa hata kama nini atakupatia dawa kila kitu
Alexis on the beat
ayo yo 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 bibari bari batoba doba mama ukinonea nitakufanya uwe VIP kila kitu kiwe sawa maisha yako taifanya kama 1 2 3 iwe rahisi kama namba uwe mgonjwa hata kama nini atakupatia dawa kila kitu atakupatia all you need baba niko sawa kuki tangu niokoke amenipaka mafuta ai mafuta ai tangu devo wanitoke ona sasa mimi nakula ai nakula ai kila kitu kwa keri biri biri bitam tam amenipatia vitu tam tam na hisi upendo kwa ke how come sikujua na vitu tam tam kila kitu kwa keri biri biri bitam tam amenipatia vitu tam tam na hisi upendo kwa ke how come sikujua na vitu tam tam.
Alibaba, Kenya to Japan, tuna fly to Japan, tuna love na mafan, tuna favor na ayam, analiza aje aje YC, Jagaban, ninasema siyo mimi homie, me, I'm just a man.
Just a man, usishusha ham ham, straight at us in a yes we can can, washed by his blood, see what a bam bam, strapped, now what did they for the run, run, not done, usemi, ya tunaanza basi kujeni, tunarusha, kubomborosha, ey, wanashangazwa na humgeni.
Hii ni bomba I say, maisha bomba I say, Yesu mbele I say, kila kitu bomba I say, ha, bomba I say, bomba I say, bomba I say, kila kitu bomba I say.
My God, I'm feeling a high dream, mebeba msalaba Simon na Sirin, sitaji mwingine, you're all that I need, I'm giving the word, giving it a tight squeeze. Woo. Hii ni bomba I say, chop at the top, I'm feeling the highway. Na cross na iwe, alikuja maiwe, all the way up, so miti high grade.
High grade, tulipata A, highway, yeah life journey, yeah. Walitaka si to fail, okangoja to delay, kumbe tuli kill flesh, nyama choma kiko pay. Tuli anza simple, Kat Simon, gospel fisherman, Kat Simon, kujipiga konde, Kat Simon, gospel pollution, Kat nylon.
Hii ni bomba I say, maisha bomba I say, Yesu mbele I say, kila kitu bomba I say, bomba I say, bomba I say, bomba I say,
bomba I say, bomba I say.
Yeah.
Eyo, kivumbi. Hiki twito na kivumbi. Itawachwa, wadhanini kikundi. Hivo, usipoteze ata sekunde. Mwaka huu, misi kunyu sturungi. Ha, Mungu anipeleke Burundi. Mwaka huu, abana taka upuzi. So negativity, zito na kivumbi. Ha, hiki twime nizoea sana. Hey, kila saa kunidoea kama. Hey, miwipeaga maji ya mtama. Ha, itabia lazima itakoma nasema. Hiki twime nizoea sana. Kila saa kunidoea kama. Mewe pea gama jia mtama hivo. Itabia lazima itakoma nasema. Kivumbi, kivumbi. Hiki twitona kivumbi. Kivumbi, kivumbi. Negativity, sitona kivumbi. Kivumbi, kivumbi. Hiki twitona kivumbi. Kivumbi, kivumbi. Kwa jina la Bwana sitona kivumbi. Wapite baba wone kivumbi. Panguza kiatu ibaki fresh bila kivumbi. Kama ni shida wacha yone kivumbi. Hizo mikosi zote zitaona kivumbi. Hey yo Rix, ebu ita taxi. Wambie leo mi nataka kuketi backseat. Ingomani ya wale watu wako hustling. Umeteseka sana leo pewa vaccine. Ha, hiki tu imenizoea sana. Ha, kila saa kunidoa ya kama. Miwipea gama jia mtama. Itabia lazima itakoma nasema. Hiki tu imenizoea sana. Kila saa kunidoa ya kama. Mewe pea gama jia mtama. Hivo, itabia lazima itakoma nasema. Kivumbi, kivumbi. Ha, hiki twitona kivumbi. Kivumbi, kivumbi. Negativity, sitona kivumbi. Kivumbi, kivumbi. Ha, hiki twitona kivumbi. Kivumbi, kivumbi. Kwa jina la Bwana zitona kivumbi. Hizo dawa za kansa zitona kivumbi. Hiyo kusota pia itona kivumbi. Huyu shetani pia atona kivumbi. Atona kivumbi. Atona kivumbi. Hizo dawa za kansa zitona kivumbi. Hiyo kusota pia itona kivumbi. Huyu shetani pia atona kivumbi.